Ngesigadde ennaku ntono nnyo okutuuka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno, ab'obuyinza mu ggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu bakowodde abantu ba Buganda okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa g'empologoma era basanyufu nnyo olw'amasomogi okutumbula ebyobulamu. Nsubuga Muzaffalu, katuwe ebisingawo.
Bano nga bakulembeddwamu David Ssegawa Balemeezi, ono nga ye ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge, bagamba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akoze ebintu bingi ebiyambye okukulaakulanya abantu be, omuli okutumbula ebyobulimi naddala ekirime eky'emmwanyi ekiyambye bangi okuva mu bwavu. David Ssegawa agambye nti empologoma ewadde abaana bangi mu Lwabenge ne mu Buganda okutwalira awamu zi bbasale ne basoma, so nga n'ebyobulamu empologoma ebikutteko n'enteekateeka endala nnyingi z'agamba nti ziyambye okukyusa embeera z'abantu. Bwe batyo abakulembeze mu kitundu kino eky'e Lwabenge kwe kukoowoola abantu ba Kabaka bonna baggweyo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwo ogujja betabe mu bungi mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Era ssentebe ono David Ssegawa abasabye bagule emijoozi mu bungi.
Sinzira wano okukunga abantu b'e Lwabenge mwenna, abantu b'e Kalungu mwenna, abantu ba Buganda mwenna bampuliza ku rediyo y'obujjajja wano, ffenna okugenda okwetaba mu kugula emijoozi, okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga bbaffe nga twanukula omulanga gwa Kabaka ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, ffenna ng'abantu ba Buganda, ffenna ng'abantu abakwatibwako ensonga ne Kabaka wa Buganda okutuukiriza ekyo ky'alagidde. Okusoka nga tugula emijoozi, okuddako nga tudduka ffenna.
Lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffalu, e Kalungu mu Buddu.